Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi iwa te kaumātoru. Exercise 93. Hei mahi whakarongo tuhituhi hoki.
Whakarongo ki ngā tohutohu, kātahi ka tuhi ai i te tahi pikitia, hei whakātu i ēnei kōrero.
Tuhia he wahine ki Wāinga Nui i tō whakāhua. He roroa ana makawe. He pango tōna poraka, ā he kahurangi te tai o tōna panekoti. Kei te titiro whakarunga ia ki tētahi wakarererangi i te rangi. He whero te tai o te wakarererangi. Kei muri tētahi whare i te wahine, e rua ngā wini o te whare. Ā, ko tahi te kuaha. Kei te taha katau o te whare, te kuaha. Me tuhi tētahi rākau āporo e koe ki te taha maui o tō whakāhua. Kei raro tētahi pahikara i te rākau āporo e tūana.